Mtoto wakilia dede, dede.
Mindo baba ya kini mbebe.
Mabuba, mabuba.
Oyo, oyo, oyo.
This is an album a classic. It's your beloved. And this is our type of song. Your D, classic.
Mrembo, nataka ni kusimuri hadithi. Ujua wapi nimetoka na wapi ninakwenda ke. Tofauti kati ya wewe na wale. Wewe ni mkarimu sana.
Chawaza pongela toto.
Toto, auna maringo, auna gaisi dingo. Bisha za kumeki bingo. Umeridhika na mimi. Sana mushigombi baby.
Wasalimie kwa furaha. Mana nyumba ni utarudi.
Nataka uwe waifu matirioni.
Tunafanana
ye. Kama mapacha, kama mapacha, true love it does.
Tunafanana ye.
Dadi, sabia na mwenendo matendo.
Tunafanana ye.
Yo mama sita like. Look at me, I'm look at you baby.
Tunafanana ye.
Nataka uwe waifu matirioni.
Ata vitabu vadini vimeandika. Mwanaume kuchakarika. Welangu jukumu ni mechivi.
Kimwali mwenye shida. Yendo wangu swaiba. Sweet love it die. Oh,
oh baby. Nikafanyo tingo. Niwe konda nikamate bingo.
Hali mbari ni kutuza mwari. Chapaza pongela toto.
Toto. Auna maringo. Auna gaisi dingo. Bisha za kumeki bingo. Umeridhika na mimi. Salamu sigombi baby.
Wasalimie kwa furaha.
Mana nyumbani utarudi. Nataka uwe waifu matirioni.
Tunafanana
ye. Kama mapacha, kama mapacha, true love it does.
Tunafanana ye.
Ladini, sabia na mwenendo matendo. Akilia dede.
Nido baba yake.
Ni mbebe. Mabuba. No.
Oyo.
No baby.
Mtoto akilia dede.
Akilia dede.
Nido baba yake.
Ni mbebe.
Mabuba.
Mabuba. Nataka uwe waifu matirioni.
Tunafanana.
Tunafanana baby. Kama mapacha, kama mapacha, true love it does.
Tunafanana.
Jisani. Sabia na mwenendo matendo.
This is a type of song. It's about beliefs.
So no money,
Alaska. Alaska.